Janɗe joyino yitere min tawi sappo e joyi studio Kalangu, habaruji e fulfulde. Kodi jam woni e moɗon habaruji e fulfulde ni, en puɗɗiran goo fuginandan ni kaldal onon syndicat ji jannguinoɓe kañum e gomnanti nardal waɗa e muɗum. Hoo radio leydi France mbiteɗo Emmanuel Macron kañum ndu waddi jangal e leyɗe men ɓaleɓe ɗo enɗa gaw won ko yeyi nder leydi Mali hannde nde. Hawrinde gondu waɗa matto enɗa agadeuse do filla wallude ado filla ko darto hono accitiggol fawar jondu kono dille wonɓe ƴaɓɓirtoɓe ton enɗa. Yewtere men e hannde en kalando filla ko darto kodor ko taƴƴuɗo hakkunde ñemey yaade hamdallahi dow lawol fili jeeye kilo e sappo e joyi. Kodi janñalli e moɗon min Soumana Amadou janganton habaruji ɗi enɗa ni e fulfulde. Fedde e nde hoorejo gouvernement leydi men Niger tawa e muɗum hawtade e syndicat ji jannguinoɓe kañum e keddi waddoɓe mballamu do filo jannguino leydi men Niger keñan kikiɗe ɓe gaɗi joɗa kaalen do filo ko darto oɗo l'école ka noon woni le kaldal ngal endan nardal waɗa e nokkuji kewɗe. Asoumana Malla Isak kañum o ministére jottino habaru gomnati yaade ɓiɓɓe leydi o haali o wiido kuje ɗiɗi woni koɓe narra e dow muɗum kam woni noon himɓe hani jannguinoɓe hoƴire e fa hande étole kanugol tawi waɗama yaade e keddi jannguinoɓe liggotoɓe.
Nder joɗa haale mumin gaddi jannguinoɓe ɗuɗal koɓe ƴami fuu min kaali min poti dow no waɗe ko mosolo majjum heɓake, amma dow filla hokkude jannguinoɓe lamba gollal e filla étole andal jannguinoɓe dow kulle ɗiɗi ɗe woni komin potay. Nder ɗerolgol min bindani UTN fedde mawne jinganore golloɓe leydi e pelle jinganoje jannguinoɓe, min mbi'i ko lewru août min kokkata jannguinoɓe nder lokkoliji pamari keme tato e laso ɗiɗo e jeegom ceede mum'en, min mbi'i ko ceede jannguinoɓe ujunere e keme nayo e lasoji ɗiɗo wonɓe nder lycée e collège uji no yoɓoyta mawuri kam fuu he jannguinoɓe nder lokkoliji pamari
ɓe.
Fara syndicat ji ɗin du kondanni kamɓe e duɓe kolliko maɓɓe secrétaire général SINASEB wonno fedde jannguinoɓe liggotoɓe mbiyeteɗo Munkayla Halidou o wii hono gonga ko waɗaka ele kaldagal en o wi saabu so l'école on yiɗa tawe cuɓinake waajibi tawe hono kulle goɗon ƴeewama fa woɗi ɗen du wonno laabi koƴanuɗe sappo e tati lewru décembre ko ƴaɓɓi ɗum enda gomnati yettina aadim.
Min kalanana dow laabi ɗiɗi mawɗi aranel ngel dow adol golle jannguinoɓe ɓe étole jannde jannguinoɓe. Ngoodi bandiraɓe ɓe ɗereji mum ɓurti illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e tati to l'écoleji pamari ɗin keme tato e lasoji ɗiɗo e jeego, to jannguinoɓe collège e lycée ɓen dow ujunere e keme tati e capanɗe nayi. Ɓen ɗon kayde ngoodi ba lamba ley golle gomnanti ko walano heɓa jobdi. Minen du mbi hano jannguinoɓe keme tato e capanɗe nayo e jeegon ɓe kokke lamba golle ley gomnanti ɓe to du kawre e maɓɓe ko watta tawe ɓe keɓi ceede maɓɓe koɓe ndewta gomnanti fuu ley lewru ndu. Jannguinoɓe ujunere e nayo e keme ɗiɗo e nogayi ɓe to du hoƴƴanoɓe golle illule du ujunaji ɗiɗi e sappo e nayi ɓen to du kokke lamba golle ley gomnanti ley lewru juin ndu. To ɗum ne woni faddunde natunde hakkunde amin e gomnanti.
Noni wontiri Emmanuel Macron kañum woni hoorejo leydi France kesso gattaɗo enɗa subaka hannde o wari o jippeke gawol e leydi Mali ɗum ɗu wona ele jahangal ngal onon waɗa gam batte warde yiide soogueji jooɗi tonna Mali e nder fedde wiyetende Barkane wonɓen wadda jaam e cellal e jonde jaam. Ɗum ɗu kondanni fawarjo hoorejo leydi Mali Ibrahim Boubacar Keita kañum on ko jaɓɓitimo ton enɗan gawo caggal mon ko waɗi yiilaro e nokkuji to soogueji gono jooɗi soogueji joƴƴinaɗe ton gam batte rende leydi ndi enna kañum e wonɓe no golle dow filla cellal ɓiɓɓe adamaɓe ko tawa ton e golloɓe fuu dow filla ko dar soogue ragal ton endan. Emmanuel Macron ni nani ko haali wakkati mo yettito enɗa bande mbiteɗo Fatoumata Dogola laatiɗo kañum on yo goto e golloɓe radio hono oɗo mbiyeteɗo studio Tamani Mali.
Je veux ici être très clair.
Miɗo hiɗi himɓe paama ko leydi France e fedde minisma fedde singade gam wartirde hakkillo fukkingo nder leydi Mali no gollidan jungo e jungo gam tabbintinde hakkillo fukkingo nder cakantaraje ɗe. Wartirde hakkillo fukkingo go du woni aranel ngel min kani waɗande leydi Mali. Soogueji leydi France no he gollude miɗo yetta ɗi, bomɓe no he siriyade, amma filla soƴƴorade gaɗa na yurmade ɓe fuu wala. Min adi laabi sembinɗinde laabi domol leydi ti e hisinde himɓe sarri bomɓe ɓe. kayanga mi halani di AFD fedde leydi France hawjine nyibdiji fille cellal bandu himbe e fille jande der leydi Mali
de dire en matière de santé ou d'éducation
de lawol gotongol Ibrahim Boubacar keta horejo leydi Mali o wi dun latne kemo teddende sanne e darja saabi ko wadda yettore makko yaade e galdo jahangal horejo leydi France ton endan gawo caggal majjundo wi sabu eden andi sogeji barkan gon to endan di non don jamma ila nyaloma gam batte waddude jam e fawarjo jonde jam kanyu e denagu non don duno walla le sogeji Mali ton endan harfi le ko darto dudugol himbe bombe.
Ici au Mali, nous sommes
dans enda le leydi Mali. Miden gon e golleji di. Hawrida narral du wadama de min jidi ya yeso o latinde no woni no ya yeso non. No yidira. Bako wobbe na tawda e salare. Ko min gomi den jamondira de dum hantoyta. Iri der leyde hano ko der leydi amindi. Latindi talkaku no woni hemu e kasim bibbe bobbe no don tawa no kona dum hedube min e sukabe ummatore. Min gollan ko watta tawe leydi amindi di yottake to handi do.
Nanni hawrine go aberde e do filla ko darto hono fawar jondu jahangal gongal wadde ko wete kokorat kandu jetna filla hono denagu e duru duggole kulantareje der leydi enda subaka kenyande wono tan agadez ko hawrine wada do arangal gouverneur region enda hawtade neddo gondo jodani gudo inde leydi europe do enda de leydi men niger dun wonnana e do filla ko darto ko to tay balla wadde yaade himbe wonno goldo filla ko darto lawol wittingol himbe gol enda tay joni dum faddama ka en wallite heba golle godde lobbe dum wadde ko fane gondo do inde far joni union européenne leedi men niger do enda o haali o wi o holli keddi no kulle de gono jara.
Ces premières assises permettent également
Aurine arandere no lawol hollude on beidari kebani der sigilaji gadadi do agades fi fedde dental lede tuba kobe woni no wattena jungu no wodi du himbe kolle ko sigilaji gadadi di fu huune worre diwani kan woni hokkude sukabe ummatore agades gollal e firtande be lawol lumaku kulle deedu no hani durwe e duuma der leydi agades milioji la soy tati e sappo cede euro woni ko fedde dental gal hidi wattude gam gollude sigilaji di wallirobe du ciriyake wattude milioji woronja e jeetati cede euro gam wallirde do laabi yaadu yeso leydi agades e der duru do filla ummotobe leede mu en pa leede tuba ko e
le renforcement de la gestion des flux migratoires
dum waddi ko faane mere mo tireuseri no tawa e der do hawrinde o wi hono jawdi ko no watte gam batte wal sudde himbe be heba joppa de do golle o wi jawdi ndi walan jogirano wodiri en ketnanen Issoufou Maha mere mo tireuseri wakkati o yewtini Moussa Mamman Bandimi.
Ce que nous avons constaté
minen kay comme la simi mindari cede de fedde leede tuba ko be ngatti gandilambe leede yaade leede ben derno kuje gon de ngattoa ko lati dun darta nimbe wittinobe dillo ambe be dun du wonna wadde sadorma hande ana cede ko wiano no wattete le filla dillambe ben milioji hemre e chapan e jeegom no tawi di ONG ji gon kebi ba miliaruji le gadol golleji ko darta fina tawa ko herra e filla dillambe leede yaade leede be den labi ditino ma dum wade no handiri mane labi kon hoje kwattawe dum hebanama dabare do ko yayi minen ko min domi kan woni cede de ngattite sukabe ummatore du ko mum bura dudde kwattawe be jabborama e mun
wala reconversion de ces jeunes là
Amadou Djibombeta Max kawon horejo fedde hono parti di gala e lamle men Niger tan FRDDR o mo tawa e jungo o nangado kasuno enda e len Kenya don ko dum waddo enda gallu nyemen dum waddi ko faar yo nangana kana wi'a sabo noddi ko to ko tay himbe immo wada yertere e der fitidaaji dum won ko faar yo himbe FRDDR ben be bi en takal Alassane goto e hore parti din enna nan ko hanne Habibou Garba.
Nous considérons ça comme une attaque.
Minen to amin sembe lamuni e goni ibe kolla fedde FDDR to amin be galanani ibe tefa moytude partiji di gala helam tawi du dewter lamu leydi holli nokku amin nangol gol wada kana ni gam fijirde hakkilu himbe o watte himbe leydi jeggitani sador maji ibe tawa dermu misali jande de wala no wada de be chankiti partiji din be chankiti partiji be chankiti butigaaji himbe burnan du sadi
et la vie est chère aujourd'hui.
Mening andina Amadou Djibombeta Max horeje FRDDR o endani sariya makko wada alarbare atalata ngaro o enda nonni fawari jondu kondani arfila ko darto cellal du ko watte lebbi din ni enda to enda le commune mo Bouza leydi tawata enda hono nyaaw ko darto fila nyaaw dawaadi yiyama to enda ɗon kaaru noon ni kaaru on enda nangi konda ni himɓe ɗiɗon faaɓe maayi joni wakkati mo kalto enda ni eɗen jiiɗi paame noni ɗum woni watto enda Bouza docteur Ayouba Tankari kam woni hoorejo faaru joni konda ni har durgol to endan Bouza ko Nafisa Adamu noddimo e téléphone.
Fawara e ñalowma hannden o yimɓe tato ŋata iɓe ɗon iɓe ñawtu loctorore Bouza nder jeɗɗire wittiine de ŋataaɓe ɗiɗo gom maayi ara dewa e be'agom nangi ñawgu amisa bittiɗo o be'aga wadda holla himɓe ara gandu alal on wara kulle ɗe fuu gaɗana nder siire ko gupce nder commune on e takkol mum fuu dawaɗi maageji e doomi keɓaɗi fuu barama maire Bouza e himɓe mum naati no pirta ko e himɓe dow ñawgu safare ɗen heɓo ñeme e tawa ŋataɓe tan mbawa tufeede loctorore e élevage ton tugal ngal waɗete mairie wonno sooda safare den yimɓe no tufe
har filla ko darto pirto ɓalɗe e latol baldu kon nani mena potorɗo mo leydi Niger ɓe ɓuuray duuɓi sappo e jeɗɗi piidi Kenya eɓe maali ɓen endan ɗum du konda ni hono ɓe maali ɓe heɓo e jamako ɗiɗi mena heeɓi gotel nonni fawarde jondu konda ni hono ɓe Tanzanie kandu fideɓe Angola Tanzanie heɓi ɗiɗi Angola heɓi gotel ɗum dartana filla ko darto fedde wiyetede groupe B noni eɗum yaara yeeso har filla ko dar tewto coupe on endan ni mena hono ñande alal nde wonko yaato fiida e Tanzanie ɗon woni ko watto faamo yalla no wawi taɓede e fawarde jondu pelle ɓurɗe wawde ɗe leyɗe Afrique ɗe endam caggal majju nomi ɗin andi o wiide ñalan noga e goe ɓerde dow filla ko darto hono ittodirol far filla hono pelle potorɗe ɓurtuɗe ɗe leydi men Niger to enda ni alarbar nde enda ni to enda arlit jangorzo ye jalo weke akko kana ɗiɗi e gotel as doandu jaloke irana gotel e ɓolum nonni aljumare hande nde ɗo enda galdu ñameydu kondo as fan kañum e racinga hawroan jango ase is gendarmerie national fottan e tagour olympique hawre e sahel ñande alal du kondani as garde national yan fotto e as nigelek hawtade fande du kondo as police kandu fotto e as soni dep ɗum wonno filla kondartola to balgol enda
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum
yernomin mbirnoni jamma alarbare sappo yaade alkamisa sappo e go lewru meɗo enda ñeme heeɓi ndiyan tekkuɗan sanne ɗum waddini ko laawol ƴowol ɗo enda ñeme yaato endan filinje illunɗo e take hamdallahi ɗon enda woni ko kodor goɗɗon taƴi kodor ko taƴena nokku to ɓete ko goru ɗum du konda ni waddi ko masala mawɗo yaade e himɓe wittotoɓe ɓen endan adama dawaci moctara hammado kamɓe won ko naati e laawo majjum gam batte famtinde no ɗum waɗi
ko gowru kiloji sappo e joyi hedde ñamay hannden subaka o har yande sappo e go'o awƴoɓe looreji e tawdaɓe e mum'en fuu no dari ngam laawol ñamay hamdallahi ndiyan toɓuɗam balɗe ɗeya taƴigol pon gaɗaɗo ngam ndiyan toɓuɗam fuu ila yawta heli yaha warta himɓe e looreji ɓuytiri nani ko hasan seyni awƴowo loore no ada himɓe ñamay no yaara filinje wi'ini
ɗo enda no waɗa looreji capanɗe joyi ko tawa no dari himɓe du no ɓura nimɓe keme tato ko woni no dari allah e taƴuki kodorko miɗen godi ba hawride filinge min anda fuu no min gatta miɗo mila hunde ɗum sengonga ɗum waɗati
tawaɓe nder jahangal ɓe sey to jippi pedditi e koyɗe mum'en natoye looreji gon tawaɗi e hunduko celolgol ko jaaha hamdallahi balle yaranna filinge biba salifu no tawa nder himɓe ɓe omo rondi are makko gon omo wakki goɗɗe omo feddita celolgol nani ko o wi'ini
kaari oɗo ni waddi min jippinimi wiya le gokka min gattete kasi min koƴi gineji amin e juuɗe min jippino oɗo andi du nayejo wawta hoƴude ginol mum e jungo ɗum welay ba seeɗa gawji gineji am min won hooƴadi amma gaɗa mum no wodi sukaɓe hoƴoɓe gineji kamɓe du nde ɓe koƴa gineji ɓen ɓe doggita e majji no ndeniɗɗo wala ɗonne fuu iɓe mbawi waɗan de ɗum bononda ɗum ɗo neni woni saɗormami
bani ko laawol gol no he moƴƴinede to loore sela tokka fuu waɗaka
nawantirde ɗum woni ko habaruji mum e fulfulde tili elen jon kam eɗen hewtine altinere to nanto habaruji e fulfulde studio kala ngu mbalete jam waɗi
batti jooɗa kalen mo studio kala ngu
gam martude kumpa ko waɗiden leydi Niger
ñande fuu jamɗe jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kala ngu yaadu leydi Niger.